Eva senyo tata nyini byonno ya tukume watyo Dunda yebale kitafengo ino buinza Nange mpumanga wenyinza nyika wakado kutoka keno Masule yebipya yo kenzire mchakwe Eva senyo tata nyini byonno ya gabe birungi Mpade webale sito mongi unye matite Nyinza ncho utora zanga nalimu afu katindi na kusente Wabu afu wanuma nimbangali kalo ganze Nampukulo ule mwa uzibe situruli aliso Sibanga kochi chamu Tamika kwebola beu Nemfuna neri nyandi mumanyifu wakuve ule newea Ulio mwamanyi Rachi simwe wazo yu Zatene kuwana nenda bakompita ngo msaja Ninamaka Bintu evyo nongate bifunwa Manya kavura wakadabe miaka na bave ulaya Ze misiri simanyi na yu Bangambe ndiyo rimba Zani nanga kwa saba ifu mkawaliko mama Nibakunga nga bebaza Chimunasha poli nedobozi Birungi wali mpera tuwobu wafe Zenaba neko mbanda wanku mnyoje mpite yu Banda wanyirite omuvubu katukura mama Nyeko lera kuchivuka nko maweka nganze nambu nye Ne wafendi nekitiwa tuatata kurudeno yu Wanzi jawara nyomu kama wange narunga manze Nifanga imba ama nyaga marunji Pawali uza uza nzera weli mbavu namba kenga Ogeranga bayanya kutali omukama tusaba batuje mu abayaga b'empise gye mitwe mibofu alonde mu basengule namjingo yali eno mufe siritere bukane wendi gwa wabinze ngumye matete oluya buda buda balwati abesa besa bako zikugondera sitani eri bantanya gwemanya okusinga nantase miroboli nesi uwa mu byenkola nze Tusumbua Mumikono jamwe tulie wavete mbe Tutile nekulisa vanyu injaga vanu varageshi tufu Titeli na karunji kona Ivasika mumise michamu Mwanya masajia noko wavubu kawa kwenyu fwavo Kitange boba wasima Sevo wange nsabi okoresho Umulimbe kwa batini okutu sekutitu norakenu Musikito mweva sura Kuseku weva jeyo tata Biko hivye kisensi sensi hivye bambale hivye faida mushi Kujia kukukuna maa, sirabache wajia mchitufu Batesa ni sitani, nebaduke kanga ya balinzi Wabulire mburi we mburi, batamira sikaba tuwala Mugumi ya watele usene wajule sanywe ratele ya watambala Matata woli, nabano bayambe bambi Bawabite masanyute washima nyinti vyokulinga muto Mugukula nekukala, tunda watase mwesho Nabaluluka nilevyo kunsi kuno na voba gambe Walinga kubempeo Ibyo bya nsisi bya fe Boze temwiri vase kumitima batyo utavalira bandi Bateke mwokutia Bakirizenti kwe muinza Bawonye wase wasa batambuza batyo serevu bambi Eni nsite kungulwa Bolia nonywe bya nsinga vikwa uchichu Sanyweri njini nsi wenjaga webirundi Bekito butediza Kitange kwe manyoku singa Nani alivante mula manjinti walingo mtasa Uyokuru dene Walagira vera lagide Olimpaka nyoti anga nkugambi Nti yangu mieno jori Uwechi gambochi Ayo kera uvoshi nza Limba na manjinsa kanyinga te wali aloga eguru dene mulunja kizaba runji nibera mukomera ninjaganya ye walio kutasa siri kulalo ya neta neta ona abakira atakulirirwa kyo ne wendi senga kumutala kwesimanya kutandi mikwano ankuba doru kanda nsula ngumyenze mutisa tiso tyanga jempise singa bayaye nadumire mitwe miyaya vuna miroyo kulude ne kwetusinza n'abakubi ba siyasaba n'abyabufuzi bonna abagana ti nedda nedda kulude nalina obuyinza shamanyu kuimba mcheza matumba simye kulude nalina obuyinza kulude nalina ekitibwa bera bizebizibu ebiisa abasowaganye bayambe bambi bafuba okubyeresa bukyayi nedda nedda bibonerezo byabajemu kendeeza kotoleka butyo obulumi teryatajya kuba bootyo balaga ekituufu mitego gya sitaani gibunye makubo mwe tuyite eno abategulula bonna abalimba batutansejjamu aba byabo mitwe gy'abakyamu abatubbira abaana alowooza naawe sebukulu ddene bannange nedda nedda busanjagirwa kikala obuto obuto butyo ttemu eriwo bagalanga kyama bukye kulu ddene tunulaka eno bayiga bya bugagga mpaawo kye babulanga bambi bannange bya bugagga ki ani yali alaze nabwe kaganga baseekuba emitwe abakwata obuwala obutoona bombaloke ng'endwadde z'abalya babuwerebe bufu obubi nabwo mutira washimbulumi bannange nsinga ekase agasajja y'ekiki tatajja waba byabo kigambo kyamaanyi abamanyi omukama mugye tuyimbe twatule nti taata kuludde n'alina obuyinza kigambo kyamaanyi abamanyi omukama mugye tuyimbe twatule nti taata kuludde n'alina obuyinza zenneesiga omu bw'ati ajja okumpugula emiteeru gyonna ne bwali bawalumbe omusawo kuludde n'oyo mundiki nkuba eggita eno alogaaloga eggita eno yange avunaana tovunaana nze vunaana oyo agaba ebirungi kwagala kitange ne mu kiggwa kyo nsabye okutuuka taata atonyesa enkuba bitulimaane bidda tukwebaza nnyo nnyo n'omulwanyi waffe namige oyo eyatujja mba yaye yatununula yayamba wattu yongera okuwukula kugazibwa gajja ne gagwa eno muffe ateefu ne gabatabangula ne bawampuka obubi batyo tutaase n'abalyanka abajambula aba batabalira bambi kuludde ne tunulaka eno gwe musumba waffe tutaase n'abalyanka abajambula aba batabalira bandi kuludde n'omusumba waffe batutajjamu aba byabo okuli abaagala kyokka okukola abakutyala beeno ne bakeera okusitama balimisa ebituusi zaabo zibusa abasajja kabaka wabakabaka nkutya nkusinza ebule ne bugwanjuba bakuyimba oyina obuyinza obukambwe n'obusongo obiwugula abakulemberaffe batiikemu okutya lamulaga oyina obuyinza mirembe n'emirembe 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 amina emirembe 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 n'emirembe 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 n'emirembe